yamde jetti silmaji chapantati do Dakar yamde sapo silmaji chapantati Paris odo sa won wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen to leydi Cameroon fuddude altinere handen fa noge jeddindu lewru horejo leydi France Emmanuel Macron kanko mo tabe ton e dawul cadele politique kebe jawdi e rafinde nagu den don tobbe ko nande mudum woni ko mo yewtidita e horebe leydi Cameroon to leydi Mali gil alane kengen kanko Jean-Pierre Lacroix jokko horejo fedde mon adnardu woni kanko du mo tawaton e dawul du balde kurde nyakata nyalade joyi ko mo wadata e leydi Mali gol dawul e sadunde tawa lural an wodi hakku ardebe leydi Mali e defede oni imadi majum yo wallude yalla pameral an hebe e denyalade jabbide joni de ko buri yinbe ujunere dawbe nambiyanna hono dannibe dawi di galda e sariya goni hono lumbube maygi ci mediteranen sonati e leydi Italy handen yo altinere nogay e joyi lewru jeddo bordu e hitande udinaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI e fulfulde onon e jam arane kabaru jidi tolidi Cameroon ton horjo leydi France Emmanuel Macron kanko mo fuddan ton dawul altinere handen yottade fa nogay e jeddi indu lewru gol du woni e dawul makko arande wol e di leydi bibe Cameroon anandomi hono yottidinde e makko e do tobbe kewde yeru o chadele politique bangi kebe jawdi leydi ndi e yottade e rafinde nagudu e leydi Cameroon de leddi didi fof anajeli golde labgal nafawal heddo hakkunde e ledde de dun lato ko dumi jantore Mariam Moumini.
Emmanuel Macron ardido lesdi Faransa yaldiran ha Cameroon jenyal le tati do noddandu ardido lesdi Cameroon Paul Biya digam altinere de no gas e joy après ha yotta no gas e jedi dabre lewrundu ardibe be ngidoto ngam sawrotira dum ko wi'a sahidum be boldando kudal hakunde lesde de ban ko larani faggudu bamtare holare e joftal balli fota ko bo be bolwa hala hapre ha lesdi Ukraine be battemare ban chadele nyamdu de de faggitani lesde Afrika no be Tefanadum Urtorgal, Bandabareji Farm, Dimobe, Union Africaine, Union Européenne BG7, Waddi Haleuru Tatabru Yabindu, Nkanwalitit Gondembri Hales Etampude. Hafahin be lortando ko huwa bawo jonde dialogue national wadande haragare hitande wujine didi be sapo e jenay be bolwan hala nyibitiggo nokuje de kabe mbili hales di Cameroon be hala décentralisation ngam yigo dume wadama e ko lutti e ko lesdi Faransa foti wallita doman amma kadi yelaji goddi duddi di bibbe lesdi Cameroon do tammitiri yillunende yimbe politiki ngidi be bolwa do luto ha ardungal lesdi Cameroon ngam Paul Biya wadi dubi chapane nay do lamu Mariam Moumini Yahunde RFI
Tiagal leydi Cameroon alalbare waror joni de kanko waror joni de France Emmanuel Macron o madoma leydi Benin alkamisar jangum mudum o madoma leydi Guinée et Bissau ndindu woni hono ko timinirta ngul dawol nan biyanandu yiltaru leydi l'Afrique to leydi Mali ton gil alan kengin Jean-Pierre Lacroix jokko hore jo fedde mon adnarndu oni kanko do mo fuddi ton dawol imade majum yo wallude e pamiral hebe tiagal lural hakkuna di bangeji didi e tobbe e kewde yeru hono nangere ko non kobe leydo kuduwar e sapondu lewru e yottadu hono riwgol jobko gol minisma jantore rama jallo
nangule ko non kobe capande nayo en jenay kuduwara to bamako e riwegol jottino ko nguli fedde minisma Olivier Salagado to Mali de tobbe didi chukko horejo walde aduna yankore onu yewtidata elami be Mali Jean Lacroix umminado onu e horebe lamu fadio Mali be jewtoto luhuran ko habodi e yarede kono kodi warato Bamako filade pamondiran na hebe tiagal majum jokitade golle walde minisma to Mali ana sella do e kaldangal onu andini muwe mabbe woni jokkude gollidan lobban hakkune mabbe leydi Mali kambari dum ibe jidi famitade yaregol kurun kobe yananbe to Mali do itiroide minisma yinde Jean Lacroix ko fahamude bofe ngadude do gollidal walde NSU e minisma yitude dabare ta ko wadi dum yam takasin fedde onu halfinande jam to Mali humpiti ibe kabbi andude jokkudiral hakkune kolu almay to Mali e kunun kobe walde NSU nde tiagande o njibu wadi tawa limore mabbe daltode golle mabbe fu ande no wondi e hisa lewru faltino du limore konun kobe ko lehde kala ngaddata timmi temede jeegom e jeenayo taw ko temede nayo e chapan e jeddo ngo be fu ndenagu kunu alamay gonani to Mali
Jarama Rama Diallo fa hanna to leydi Mali alan kengen e kono ko be leydi kolliti hono kadi daka mum en hippede sivare sivare hakkunder leydi Mali gol hippagol balle didi tan ciagal de pelnan de gadi e leydi daka kono ko be kati kati hakkunder mudum hakkunde mum e Bamako yo kilometroji e 15 do woni lamod leydi ndi ton hono to kati do ton wondu to kanko horejo do woni arde leydi do woni lam fadde leydi Mali Colonel Assimi Goita modaki. Alan kengen horejo gine bisawo tottade du hore wako fedde seriawo de fedde leedi hirnde Afrika du woni kanko Umaru Sissoko Mbalo o matawano o Wagadugu la marleedi Burkina Faso ton mo jodo diki horejo leedi Burkina Faso du woni lieutenant colonel Paul Henri Damiba e golda woldu o matawna e Mohamed Issoufou horejo kido leedi Niger kalfina do hono kaldal hakkunde e leedi Burkina Faso e de fedde du woni fedde seriawo le majjum kanko Umaru Sissoko Mbalo mo sembiniki e ko tawa gumu fedde nde holiti wade yella civil en ana totte lamu no yawiri e wi makko du fedde sedi yahu ana lalili wallude Burkina Faso fa lamu potalla e hemte ton jagordo Russie kalfinado golide la koni Russie e lede godde Sergey Lavrov kanko bo fuddi yiltaru e lede Afrika alana kengen o matawano o lede Egypte e madama jum yo waltinde hakkilaji bibbe lede Afrika Russie wadan ko wawi yella nguure ana hebe no iwri Russie e Ukraine hewta lede Afrika de jantore Abdoulaye Diallo
kanko jagordo Russe halfinado jokkondira leleede jalanes sellini darnde leedi makko din gam yeyude nyamitiji wono cereal kaleede janane ko dum o humpiti hankin cagalde ko chondirayno e jeniyan ko be o beedi wonde ma horejo leedi Russe Vladimir Putin yotirno e horejo Egypte Abdel Fattah al-Sisi e ko yuyiti en den tobere Sergey Lavrov jokkay ngu jillu makko e der dongre Afrique hi mohabba e de yontere Uganda Ethiopie ha e Congo e siftinde o adi sifanodo e aljuma yawturo to Istanbul la morgo Turki hakkunde Moscou e Kiev ngardigu dental adunaru ndu no ebbi darnude boli wala mbien lawi hiwetedi ngam webina ya ngarta kamayo balew nyameteji yetidi di dun non wadai ha milyonji enogai ifai enogai e joyi tonuji nyameteji falladi Ukraine wawe yeyede kalede janane dun kadi wawe duitude satendeji to bange ngura ender adunarundu don do e wide korado kubal dental adunarundu koyuni milyonji temet etati e chapande nai e joyi netdo no eden chadele
kanko Sergey Lavrov jamma hankina mo yottiki Congo du woni Congo Brazzaville lana mako jippiki e jippot lana diwoji hono gallure oyo sa haleedi handen ana sarta jonde wadi hakkune mako kanko e Denis Sassou Nguesso horejo leedi Congo o Brazzaville to leedi Tunisie ton altener handen de ko futi bibbe leedi milioji jene yonno nodda chubo kolla ana tawda na tawda ka e Nouvelle Sere Kassal ngal horejo Tunisie yidi joinde e onon sanon pelle kewde politique leydi ndi ana noddi bibbe leydi Tunisie tinno o chalo di sobngoji ya e de do nyalade jabbide joninde hono ko buri dawbe na mbiyen dannibe ujinere nat Italy naridu e chuchuka temede wobbe en jabba e lelanaaji di tawano e mudoma hitande fof e wado sa dum woni ko heewi na do dum ana jeya e ko heewi e yiede e dongo maye geci mediterranean na Umar Mamadou So
imadi lewru goburu fadi noga sedidi lewru jeedo buru chapandi tati enai ujineri yimbe nati Itali tewi bendewriko e mayo. Dum nonno koko beidi no fewi so yerundi rama e kitali chakitidi de. Sabu itandi ujunididi enogase go ko nogase joy ujineri wonno. Ujunididi enogase ko ujunaji sapo ete medinje na yo. Ewi jagodo kalfinara gedinder leidindi. Nyande asat ko yimbi te medinje gomo chowa e mayo mediterane go tewi ebinjoki elana awobi. Tawama njoyo e mabbe ina kawri e lajal e der kan lana ete andaka tawo sababu maydi mabbe de hewbe yarbe be imuri ko e leydi badina Afghanistan leydi Pakistan Bangladesh Egypte Sudan Ethiopie ha e Somali wobbe ngari e lana ala tanki imuradi Tunisie kame Libi ina tawa e be dannibi rewbe kame sukabi hewbe henni ina gondi e refi cellal fedde adunyan kori topitinde dan le holli wondi konde hitande fuddi ko e joni temedi jenayo e chapandi jenayo yimbe pitali mumen keddima e majide
ajarama Umara Mohamed So on jaram onon du hedibe RFI fulfulde jokke hedade e dow FF tobere RFI e tobere FR yamde jetti fawi silmaji chapan e nay nuadibu to leader Mauritani bismillah mon e joktar ko hedde kabaruji di ko tafon silmidama kanko Rama Diallo e yeftere choftal balli
choftal balli
e yeftere choftal balli Rama Diallo salminam
mi salmin Abdoulaye
bismillah ma de kabaruji choftal balli
Abdoulaye kibaruji choftal balli galten e ndu kibaru do no couple de Afrique fandu rewbe Afrique du Sud kanyum luti Nigeria to desi wal coupe rewbe leede Afrique do no to fida ballon dum tawama woni asayerende to raba leede Maroc go e bolum do woni ko bayana bayana en ngadi be Maroc nyande mudum gasi jonin kambe ben wonno ko jali Maroc Maroc kam wasi koydo jabbo jalo taw ko leedi mabbe woni ko hawji coupe hikka Abdoulaye e kibaruji di njetto leedi France ton Tour de France do Guinée pucci jamdi dum do en timmi kenga alal neddo Danemark Jonas Vingegaard woni kepdo yeso fande etongo taw ko kanko woni do kebudo chomchol olol gol kanko on o hebi delle sembe taw ko kanko wonno tawra doli do ende do Guinée Tianou Moussa wadanino en jantori ko habbudi e majum wiide tan hande ko rewbe wonno ko jukitoto nde do Guinée to Saint-Élysée be do en be puddi gilla kenga ala Lorena Vieps neddo Netherlands woni adido pudde etongo kanko on woni jogido chomchol olol Tafon Abdoulaye
e so tawi Tour de France timmi kengen hono non ndiral do woni dondu kawrtal en adnardu dum do timmi kengen
non ton en e fitugol gol neddo Suède kam woni lolude arma Duplantis kanko tawa yeso jokitade gal desewal kanko du wonno burnodo lolirde gal gollal kanko hikka buri forude suka mo dubi noga e didi kanko hebi hawde be etondire e de nyalande nambi en wi donno en go eto hikka o hebi hawde be do en fu to rewbe to Nigeri neddo Nigeria tobi amusan kanko dany desial kangé to do gundu Abdoulaye kanko ni suka debbo Afrique leede aduna budo tinorade hono de golle hitane hikande
aywa ajarama Rama Diallo andu Allah le hitane warwande bawa tawede e fittobe ajaram
kodo men hande
e timmode yontere jabbine de e daka konun kobe Mali do woni daka gonka kati hippanoma de gallure kati hakkune mudum e Bamako yo kilometre ji 10 e joyi e wilamu Mali fedde jihadian kobe jenima saldu mudum kati badi masina e hippi ka daka kodo meden handen yo Husseini Ba kertane de jokkondiral hakkunde leede e wimako tidalaji konun kobe leedi Mali yo beedidi kede demmo mo jabo lamdure di e fandu hala Ibrahim Timbi Ba
Husseini Ba misal minima Juma e subaka fiande monde wadi Mali dun ko takko Bamako ka baynata don d'accord de kati e biol konun ko be Mali wodi konun ko jo goto maydo e jeego barmi wodi kadi kulian ko be jetato nangabe e jeddo e mabbe warama an ko honno jiruda de fiande
ha yirumi dum ko ko hore ma ganduda en wadi grave c'est trop grave sibu kati woni ko ko garnison sapo joy kilomètre Bamako kadi armement Mali fof presque ko ton woni président transition o koto garni don do o hodi ministre de la défense toute l'armée kambe fof ton be woni donc jihadisten be so be dañi sousal arde hatun be wada attaqué garnison dum don firti hankadine ya un grand problème to horam min betanimi sibu mawon joni balde tati kolokani woni ko à 150 km Bamako wadama attaqué Zangilia wadama attaqué Fana wadama attaqué dum non firti ko koni yankobe jihadisten be be ummima to hakkunde Mali to e ben tello hadde hedde capital to
adonde fiande wadde wala de fiande de yewda fi mun do wadde en hed nokki ardibe lamu faddiw Mali no holla cembe konun kobe Mali hino beydi de fiande do de holli haret kan hala don no hana ndarte de cembe konun kobe Mali beydaki
non kambe ko hala ko communiquer ji be hala tan sibu adandi so tawi koninki manda militaire sa wi ada hetta leydima kala wuro hettuda ada foti wonde don bada dum sécuriser kadi njokka kono sa dañi avion tan ada fella a partir de avion djihadiste be be ndoga be nata e der ladde sa yalti ton be arta kadi dum ala sens dum woni ko be madata ko donc ko be halata ko hande adunu fofu andi wodani wiide monter en puissance de l'armée armée o ene jogi succès wodani mi halan ma gonga région hakkunde Mali so wiyama do ko koro do ko duanza bankas jenne banjagara presque fof ko jihadisen be ngoni ton meneka dum kam halum halitaki ko wiyete rewo rewo maw hedde kidal en tesalit dum kam mali kam perdi dum ko boy joni so darti be tellima hangri haabe arabama ko hakati dum ko halama ko wondon militaire di be dañi effect
ganindo holliti wala erango ngo gouvernement mali wadi tentini horebe konun ko be mali be holli ko katiba masina jiad yankobe katiba masina woni wadde de piande ko hondun dun do holli katiba masina dole mabbe no beydo e der mali
mais dole mabbe no mari parce que adandi kono be habirta jihadisten laamu mali mojani sibu so tawi adiri folde ad habay jihadis yimbe be a fotani wadde ken mettabe be fotani runtade ma mi andani yin widdum sadir ko kambe laamu malingu en ko heewi be yahata e der gure be nanga gondo hen jihadis mo wana jihadis fof be nanga dum be wara dum adan sa wadi dum ko heewi sagataabe gure de suboyi be jahat be yantuya e jihadis en be ko non woni hala ka dum adani be waze folde tinno joni be artirino golle de tan ngande be yewtude e population kala kala mobe mbi be wara yotaw ene siri ko ganda ko jihadis kono kanda saane wuro debbo e gorko mawdo so fo mbara so boyi be yimbe fof hayso bi yida jihadis so be jarbe yanta jihadis so ko dum woni hala ka strategie o majani affaire lenyul wiyetebe kaado en ganda dogo en be dokka dum men arme pour njaha mbada milice kabay beto hangdina harande natti hakunde laamu mali e jihadis en be woni hakunde lenyago dum non so naate leydi ndi hangadin dañi problème dum non woni responsable ko lamu
lamdal sakitingal Hussein Ba tiagal dilugol barkan non ko kun France wonnongu e der Mali dum addanta Mali tiadele mawde
mais addanta be tiadele kay sibu kambe mbi ko barkan addi problème barkan yi joni be mbi minisma woni problème alani kambe be cinyini contrat e Wagner mais Wagner holto woni Wagner ko ari ko holto golle mum woni si ha garnison kati ne wade attaqué dum ne ya un problème parce que gila garnison kati meeda wadede attaqué par jihadis meeda ka kala nanda problème garnison kati wadi problème ko coup d'état kono wana kay neddo jihadis be ara sibu arma mali fu ko ton woni donc ya un problème holto Wagner woni usuma les russes il faut be auto golle de so wana dum modjane kadi so wana modjane mali fu ko modjane sous région o fu mali ko leydi mawdi yo Allah dandu en wor mali dandi problem parce mali dandi problem ha ala ko heddo ga
Hussein Ba mi jarni ma sanne mi yetti
a jaram merci
ayetama Hussein Ba kanko wonno kodo meden handen mo kertani non jokkondiral hakkunde leede pamandu kabaruji leedi mali mo yewtide Ibrahima Timbi Ba ko fawi e didon jangoji gado jusane pelito wakati fofa e leya leedi mali on jarama enen jango e jabbade kodo goddo
RFI Bakel, Japan Jetta Jena, Dobere Diti.
RFI Banjul, Do Japan Jetta Jena.
RFI Difa, Do Japan Jena Jegum, Dobere Diti.
RFI Garwa, Do Temedere Nai, Dobere Jetti.
RFI Labe, Japan Jetta Jena, Dobere Jena.
Tobbe mawde jewtade kabaruji meden altinere handen nogay e joyi lewru jeddo bordu e hitande udnaaji didi e nogay e didi gonno to leydi Cameroon fuddude altinere handen fa nogay e jeddi e ndu lewru hore jole di France Emmanuel Macron kanko mo tawe ton e dawol chadale politique e kebe jawdi e yottade fa e rafinenagu e leydi Cameroon den non tobbe ko nande mudum woni ko mo yewtidita e horebe e leydi Cameroon fa e ko tawete an sembina du guldel hakkune de e leydi didi du woni Cameroon e leydi France tagal Cameroon alal barende o modoma e leydi Benin al commissaire o modoma e leydi Guinée e Bissau gilla alan kengen Jean-Pierre Lacroix jokko horeje oni kayndu fuddi dawol to leydi Mali gol dawol wadi e saande tawa hono lural ana wodi hakkunde ardibe leydi Mali e de fedde mawnde oni le majum e gol do dawol imade majum yo wallude yalla hono pamiral ana hebe hakkunde di bangeje didi e dedo nyalade jobbe joni de ko buri jinbe ujinere hono dawbe Davidou de galde seriya ngoni natum Italy e chuchuka teddube hedibe RFI fulfulde do woni do kadetene dido kabaruji handen njoke hedare so Allah jabi en dokkudiran sarti talatari jango yamne jeddi selmaji chapantati.